bajete nasenglimba yeti katiketi langeke ngizenglinda isuka manikona balahlila jeje kuleli izwe zakhamhelu lingithina ngeke sheshimbale kosten matim bajete nasenglimba yeti katiketi langeke ngizenglinda isuka manikona balahlila jeje kuleli izwe zakhamhelu
We'll be right back.